abafuke abalele abafu. Mabalele abafu. Abafuke abalele abafu. Mabalele abafu. Abafuke abalele abafu. Mabalele abafu. Abafuke abalele abafu. Vuku yopanda ngithi wenu lalili. Amajita bavuku boyopanda ngithi wenu lalili. Thina vele sihlezi simnandi ngithi wenu lalili. Siyazula siyapanda ngithi wenu lalili. Hayi madoda vukani isikhathi saphela zaka yavela rena rayikitla bana bayikithi bujile baro kaseketse sele kufaka GTI. Mabalele abavuku. Abavuke abalele abavuku. Mabalele abavuku. Abavuke abalele abavuku. Ito baga fuku. Panda spenda bet. Setze zwavo wavo zwavo. Lekwa zwavo lma super dawo. Ito baga fuku. Panda spenda bet. Setze zwavo wavo zwavo. Lekwa zwavo lma super dawo. Mabalele abavuku. Abavuke abalele abavuku. Mabalele abavuku. Abavuke abalele abavuku. Vuku yopanda ngithi wenu lalili. Amajita bavuku boyopanda ngithi wenu lalili. Thina vele sihlezi simnandi ngithi wenu lalili. Siyazula siyapanda ngithi wenu lalili.
Abafuke abalele abafuke.